say it's sweet and digitally. My baby,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga.
My darling,
Koroga.
My sweetie,
Koroga.
Nazako itani uwa bibi. Penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa. Usini umize, umbe nikani vaba, nkawa chawa, chawa.
Boge, kiss me, baby.
Baby, nobody's on it.
Nobody's on it.
Nikuite sweetie, aumwagi kaunyagoni.
Kaunyagoni.
Penze makida tucheze mdako. Kibaba baba joni.
Kibaba joni.
Usiku pipi, ukesho kilamba koni.
Kilamba koni.
Baby, love is a beautiful thing. Art for you anything. Love is a beautiful thing, yeah. Oh yeah, yeah.
Koroga,
my sweetie,
Koroga,
nikupe tuzo mapenzi biti,
Koroga,
my darling,
Koroga,
my sweetie,
Koroga,
nazako itani uwa bibi, penzi lipo umbo mraba, yani sawa, sawa,
sawa,
usini umize, umbe nikani vaba, nkawa chawa, chawa,
chawa. Okay, kiss me, baby.
ZWAP.com.